Mara pona jisifu kujiona wako haya, nukisikiza ngoma zao hizo mistari nza kuhaya. Na mishi zi kugwaa tuwanze kufanya kona, tukiliza kwa sanami ndo na kwa gafiti sana. Juna chaga oma pala kijiblem kwa osana, najulikana kwetu na pia kwa sana. Lakini skills za body we survive, nazo jela bila skills Nairobi. Wezi gitizima hela bila skills Nairobi, itabaki umekwa hela bila skills Nairobi. Wezi rock hama fella nina skills Nairobi, mihu rock hama fella nina skills Nairobi. Na warock hadi na kapela,
na wanasema mini mdogo gari achemu fala. Check your birthday, na nanimulia mikono jitemeangu ndo meanza mkwangu sizi west end.
Lyrically nili dead ini afterlife, nishachoka na kufua mina saka wife. Mistari ziko so sharp zineza cut a knife, mtu wangu wejipanga ebu saka life. Kani vodka squeeze muku nyaga kibao, niko rada jusa hini na maheta kibao. Bana time pia mafans watakuwa kibao, pyramid size mob mafarao kibao. Ebu deep yongwai makarao kibao, na turn brown juja kushika matao kibao. Marapa kutubetwa na ubao kibao, natafuta mama yao baba zao kibao. Kani groupies kwa Facebook nao kibao, kani dimple kwa face look smile ni yao. Atisai kila rapa na jiona ako juu, na bado kila dim anadekuro na mita.